Maisuke Maisuka Distortion Riot Tyler ICU Baby Blue ngithi mina uTyler unqusu small mancane makhula kanzima umatsama ayiqwele uphunyuka abamphethe unogwajodla nezingi nje intwana ezincane seyifikile siphethe ushukela siphethe ienergy mawunomona sikubona ngenhliziyo mawunomona sikubona ngokuthi usibheke masingena ushaye over ngithi Maisuke Maisuka maphela nesipha
Ay, pues, ella va a ti. Y tú te matarías, Nicolás.